wazimu wangu kinipanda shati chafua.
Buda hini ile song inafanya manzi yako wakuwache. When she get on the flow anakaribia anataka ni mshike. Come with me twende tukatike. Shake that thing watu waamke. Kipenjo nyingi na let them know I'm the man with the pain. Where ni meet which doom, miel doom, ha, jump doom, jump doom. Don't get me to mera ting body malo. Woo! Don't get me to mera ting body malo.
Ile mshuwa mwishika, ile biti nila uwakika. Kila mtu wana zebuka. Oh, oh, oh. Kukusha mwengo mwishika, ile biti nila uwakika. Kila mtu wana zebuka. Oh, oh, oh.
So, so, so. Ili tafika mzima, sky, sky, sky. Itambe dunia mzima.
Abashaka kubushwe ni muze. Nyandaba kubushwe ni muze. Abashaka kubushwe ni muze. Nyandaba kubushwe ni muze. Nagonzo nje range kuba sigani. Mnanyanga nje wange sinzabata. Nagonzo merange kuba reka. Kukoturi kumange sinzabasiga.
Chikiole matemu wamejiwekeza. Suri pesaji kama unaweza. Niteleze. Excuse me madam, na ito Omi Sweet Brown. By the way, this is my card. Suna wazani call, tupatane Serena. Ucheki cheki, na mwona kaka shababi. Kaka shababi, dona tokelezea.
Ona, jina langu shababi. Na mziki waga ndiyo kazi. Kwailo sino bazazi. Na ombo ni pandishi ngazi. Toka mdogo walagi. Diewe mdo nyumbani. Nimekuza nimekua. Mpaka sasa mina jivunia. DLM, hey, mama DLM. Oh, DLM, mini kuza mini mekua.
Yo, naito Pablo na kisha kama vampire. Nyumbani ni DLM la represent empire. Tuko dope, mshikaji tupe shafu. Na kama huna hawk, basi tulizaga nyafu. Don Leon, jina kubwa yani tabu. Thousand sticks, woni mkali kwenye the beats.
Tylo, yeah, is it real? Ama ni uongo? Kapenda kengeza boy ya kaita chongo. Hit niki spit niko lit paka bongo. Rumble in the jungle utadhani niko Kongo. Kama uko speedy, get a hold. Thought tuko on spot, hot but you not. Sita come to a full stop, uki dot. Flows ziko mingi inabidi get a bot. Aha.
So, so, so. It Africa mzima, sky, sky, sky. It ame dunia mzima.
Kukushango mama nishika. Ili biti nila uwakika. Kila mtu wana sebuka. Oh, 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 oh. Kukusha mwengo malimishika. Ili biti nila uwakika. Kila mtu wana sebuka. Oh, oh, oh.
Hele abisha hodi kwangu kuchu kuchu tire. Maina ni pangubu na uwezo wa badai. Hizi hisa njema bongo kali akilini. Shengenya soma zozi ya akili ilo limi. Niko dunia ni napigana na wote. Dumelo akika alimchunguli mkewe. Ra!
Okay, ha. Wana diamond mbaya. Hawajui mido, wana izaya. Wana nita malaya. Tukila beat mina fitile mbaya. I'm a like a striker. Mesika wahida zishikiki. Mina waka kama siga. Pole mwenye maji sizimiki. Ati
Swag. My rap ni jungle, yo, ina go deeper. How a rappers ni fake, yo, my nigga kama stripper. And I'm killing a beat, yo, they feel it when you speak a hand. I'm a king boy, now I play when you mic, I'm a toy boy. Representing DLM, niko fresh boy. Ha, ha, niko fresh boy. Now I dada na ni feel, kama cowboy. Boy, ha.
Yeah.